on your shine and pend them none for care. I'm talking a time when I nani ponde. The villain to bend the lonely leo. Utaski and Danny Wally, the bitch I'm not sure.
Sawa mikinga na kwe, ilo sija pinga. Tatizo mkipenda na penda na ingia mazima. Tafanya kekinga na tena, nonisha penda. Seme ni msema vyo soko pite na naringa. Ae, kesho na badae. Tapenda kesho na badae. Ae, kesho na badae.
Badai
Tapenda kesho na badai.
Afadhali baby, afadhali. Amani naipata kwako. Naipata kwako. Staki shari baby, staki shari. Ukomvi na ndugu zako, yeah. Baby sina kona 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 kona. Kidogo changu changu chako penzili meshona. Na bado 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 mtaisoma. Waso penda miwe wako Mungu na waona.
Sawa mikinga na kweli, ilo sija pinga. Tatizo mkipenda na penda na ingia mazima. Tafanya dekinga na tena, donisha penda. Seme ni msema vyo soko pite na naringa. Ae, kesho na badae. Tapenda kesho na badae. Kesho na badai.
Badai, badai.
Tapenda kesho na badai.
Kesho na badai. Tapenda kesho na badai.